o loo e mafuta ma le SBS Samoan.
O le masina nei o loo whanga solo ai sa uninga o le Ramadan a le tāpua inga isalama i le lalolangi. Ai o loo whaailonga whaatasi ai ma le masina o tatalo ma le anapongi a le whaatua tuanga pahai. I au se tali e nei e toa se fulu ma le lima afe ma ona tupu tangata o le whaatua tuanga pahai. O le talitununga na afua mai Iran, ai wo'o i le tele o tulu inga o le lalolangi, e au fi ai, ma le malu malu tāpua i olo o i Samoa. O se tasi o malu malu tāpua i o le tāpua inga po o le whaatua tuanga pahai, o lo o i se pitono ui leitu i mātu o le tāulanga o sini, ma o lo o tāpua iai le to o tele o tangata mai Iran, ai le ngata i lea, o isi tangata nuu mai atunuu ese ese o le lalolangi, e au fi ai ma tangata Samoa. Na faalia e se tasi e tāpua i pahai, nega sabat, o ia e afua mai Iran, e se fulumale lima, se fulumale iva, aso o le tatalo ma le anapongi le nei, e le ai se mea ai, po o se mea inu, mai le oso mai o le la, se ia ngoto le la i le afiafi.
It's not just merely about the food and drink, rather a time to reflect, a time to constantly remind yourself of why you're not drinking, why you're not eating.
E tu sai ma fa mau maunga o le tusinga ingoa i au se tali e nei o le tausanga lua afe lua se fuma le tasi. E se funu ma le lima afe ma i a tangata i au se tali e nei e muli muli i le fa atua tuanga paha i. Na fa alia e nei ka se bat, le tulanga na ola e ai ma i a moli ma wina le sa waina o tangata paha i Iran ona ololato fa atua tuanga i tala inga a paha ula.
They come to this beautiful place, this Baha'i temple that we can say prayer as freely as you want. Living in Iran as a Baha'i is just a constant terror because you don't know the next morning you wake up, are you still at your home or in jail? Are you still alive or not? Do you still have your job or not? So nothing is secure for us. The first experience was at the age of 6 when I started school, and the teacher would encourage the other kids not to talk to you, sit next to you, share food with you at any levels. Nobody would make friends with me, and during the break times that every kids were playing, laughing and having fun together, I had to just wandering around alone. And that was the very first time that I tasted the really bitter, unjust treatment that we received.
Na ia faaalia le tūlanga o loo sāwa i nā i pea tangata Iran, tangata pahai i Iran, e pei o na mātua o loo nonofo pea i le laumua o Tehran. Na faaua le pisi nisi a lona tamā, sa so o ima le faafale pui pui o lona tina, o le loo matua ua fitu se fulu ma le tasi i tausanga le matua.
She is a 71-year-old innocent grandmother who's the only desire she has is to come here and visit the only grandchild she has, my daughter. My dad has lost his job. It was the only thing we had. And my mom is in jail. We're here. We cannot do anything for them. So the situation is not good at all.
Nega Sebat. Oroya Shagoli, le fatonu o le Baha'i House of Worship i sini, na ia faaalia lona papolenga, i le saonga le mu o isi tangata e ovo i le tolu se la wafe o le fatuatuanga Baha'i, o lo o au maupea i Iran.
Baha'is in Iran, they have been persecuted, especially after the revolution. They've lost their jobs, they lost their homes. The children weren't able to educate. Even people couldn't have higher education. And properties were taken, their homes were raided. And it's been very difficult conditions. It is sad, but at the same time, to see their strength, we draw strength from their suffering.
Le fatonu o le Baha'i House of Worship i sini Roya Shagoli. Ua maala au malo au fatasi le whainga malo i Iran, ina ia tau fia le sa wai no tangata, ona o lātu talitununga whaale lotu. E pe ona si le fia, o le sa avea, ma whaao le Po au le malo Samoa, I le tele o tausanga ua tuanai, le afionga I le tui faasina, ia tui faasina le sunga I le mali atoa tanu mafili le lua, o ia na ia talisa paia le fatua tuanga pahai I Samoa. O le reporti ne faa maapuapoina Sandra Falun, mo le SBS News.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.